Kubanga wakomererwa tusobola okulokoka ate era wayi omusaayi tusobola okutuuka gy'oli obwakabaka we osaanidde amatendo mukama osaanidde ekitiibwa mazima watuyamba n'otununula era n'otunaaza n'omusaayi osaanidde amatendo leka ffenna tukwebaze Olono banange twesimye
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka
we Awalokole inga twesimye
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka
we Olono banange twesimye
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka
we Beya nokola ka twesimye
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka
we Beya nonola ka twesimye
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka
we Mubakabaka we tiri kulwala
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka we
Mubakabaka we tiri kukaba
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka
we Mubakabaka we tiri kufirwa
Twesimye nyo yeso koma watutwale mubakabaka we
Mazima teriyo naku
Mubakabaka we
Mala teriyo kukaba
Mubakabaka we
Mazima teriyo kufa
Mubakabaka we
Nze niwe nifa
Niba mulamu
Mugulu teriyo naku
Mubakabaka we
Ah teriyo kukaba
Mubakabaka we
Ebizibu biko mawano
Mubakabaka we
Mama nze niwe nifa
Niba mulamu
Mundeke muwereze
Mubakabaka we
Kubo musajja ya nyamba
Mubakabaka we
Mundeke muzinire
Mubakabaka we
Asani dechitiwa
Niba mulamu
Mundeke muwereze
Mubakabaka we
Yesu kamanda wange
Mubakabaka we
Mundeke muwereze
Mubakabaka we
Kubanga sani damatendo
Niba mulamu
Mundeke muzinire
Mubakabaka we
Eranzi muyimuse
Mubakabaka we
Kubanga teriyo naku
Mubakabaka we
Mamanzi niwe nifa
Niba mulamu
Mundeke muyimbire
Mubakabaka we
Mundeke muwereze
Mubakabaka we
Ake muzinire
Mubakabaka we
Kubanga niwe nifa
Niba mulamu
Kadiba,
kadiba, kadiba, kadiba, kadiba, kadiba, kadiba.